Ati ono omwana ndi bukiika akirako omuwere ayonka andi bukiika si ku bino ebisambi ebyamyuka nja kujjayo sabbaawa sabbaawa tonyumiza byassaawa byassaawa baby nja kujjayo sabbaawa sabbaawa tonyumiza byassaawa Abenugu bamala bya bwerere Newe batukwata nga tuli bwerere Ready handed nze sikuta Nakwesibako nga rubber bandi Omwana w'abandi So smooth nga bulu bandi Kati tubikole mwalali alali Newe batuchome nali Nja kujjayo sabbaawa Sabbaawa Tonyumiza bya ssaawa Bya ssaawa baby nja kujjayo sabbaawa Zina go down, lost it, bend over Oba wakatandi, kagamba game over Baby Oliver, please came over, come over Let me take you over Bakubya pita, nsebyen kugamba chota Taina za matawade, zigula nebata Ona we ding, denku nani kempeta Nkuteke mutima, nsebyo nebata Ona umwana, ndibu chika Achira komu, wera yonka Andibu chika, siku vine, bisambye vya myoka Nja kujayo sabawa Tonyumiza bya ssaawa Bya ssaawa baby nja kujjayo sabbaawa Sabbaawa Tonyumiza bya ssaawa Bya ssaawa Omuwala nyunyunta Jo yanjija ku sepeo Chokanga nempewe kunta Nabwaka nakulunta Bele ya wangu omunywedde Chips zangu ziri dongo Konya tuli mukokonyo waya Tuli mukokonyo Nja kujjayo sabbaawa Sabbaawa Tonyumiza bya ssaawa Bya ssaawa baby nja kujjayo sabbaawa Sabbaawa Tonyumiza bya ssaawa Bya ssaawa Shabagenza sabbaawa